wajir kumga naib dariye imiryango n'inshuti nabyo bikamutera umugongo ariko aricyo nabonye wowe Yesu Kristo Na ibyariye imiryango n'inshuti nabyo bikamutera umugongo ariko aricyo nakubonyeho wowe Yesu Kristo n'ujya utererana ukwisunze
Yahweh